fi apartment, yo, dem man thief.
Fedwap.com.
Nana. I run power, more money, collaboration.
I kunda bad, I kunda badi. Kunda yamene, yama pina badi. Safu no luta kwa wakana. Sanga yende pa nyumba, zero number. Happy na pupi na puna madansi. Happy mila pa zilo zilo mrandu wa hamdudu. Gela na ikonda iyo dansi. Especially wa ukange na pansi. Nalibize ya goite sina ya hamdudu.
Sape masagona pari
hamdudu.
Tima yamba nanga sina mubazi
hamdudu.
Hey, kyalu watu wangu
kyalu say
hamdudu.
Gela na ikonda iyo dansi. Especially wa ukange na pansi. Nalibize ya goite sina ya
hamdudu. Chakusokoneza watizi
hamdudu.
Wafuta body bad like disease. Ask your wet is your wonder.
Akambilo zina yanga mwili wako yenda. Akamazeru zake zonsi nina tenga. Akavina vina picture nga ine amtudu. Bebebe dansi yako ya nisakone. Yo taking it taking ya nisakone. Ayama dansi wate beta ine. Manzako wate kwenta nisakone.
Sagona pari
hamdudu.
Tima yamba nanga sina mupazi
hamdudu.
Hey, kyalu watu wangu
kyalu say hamdudu. Gela na ikonda iyo dansi. Especially wa ukange na pansi. Alibize ya goite sina ya
hamdudu. Chakusokoneza watizi
hamdudu.
Wafuta body bad like disease
hamdudu.
Ask ya wet is your wonder.
Kyalu say hamdudu. Anikonda badi, anikonda badi. Safuna luta pao, anikonda badi. Abina bina badi, anikonda badi. I love the way you move your body.
Fedwap.com.